Because nimeona viongozi huko walikuwa wameketi juzi. They never believed in President William Ruto. Kujeni pole pole. Si ndio? Kujeni pole pole. Ati wanatuambia tutotoka kwa serikali. Sisi ndio tuliunda hii serikali. From this region we put 47% of our vote. Then you muko pale mumekutana wabunge mkitetea mtu wenu, which is okay. Mnaanza kutuambia sisi tutoke. Serikali yetu mnatuambia tutoke na nyinyi mmekuja juzi. Si wamekuja juzi? Kujeni pole pole. So nyinyi because hamkuwa na sisi, you don't know. Kazi yangu ni kusaidia rais. Na njia moja ya kumsaidia ni kuweka masikio kwa? Kwa wapi? Nikisikia vile watu wanasema, ninamwambia. Si ndio? Si hiyo ndio kazi ya mtu ya mkono? Wawa nimeona mumekutana. It's okay. Come and support the president. Hamkuwa munaona rais kama anaweza. Sasa vile yako kwa kiti, mumekuja mumekimbia. Sisi, tutasongea nyinyi kidogo. Lakini si atimukuji, atimututoe. How? Saili ameshida mumekuja. Ni sawa na tumekaribisha nyinyi. Lakini, munataka kuambia wale, walikuwa pale, waliuda hiyo serikali, ati wao, ati watoke.